It's Caniba. To party, it's already weekend. Nili hasa kwa kushinda sana nja. Kitu kimoja misi kukata tamaa. Tukona sehemu maalumu ya kuka. Nimekaza mpaka leo nimenga.
Usiku nje baridi kari unaitaji scarf. Na ndani gemu yenyewe hatari mechi tough. Maisha kama purini kula au kuliwa ndafu. We kazi yako nini kwenye magroup wa soft after hela.
Hela. Hela, tunatafuta hela, 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 mi hela.
Congratulations, my friend. Congratulations, my friend.
Make a stick for me.
Catch a train, catch a plane, catch a game, don't complain. No pain, no gain. Catch your tail, do it again. Mindo na kukaribisha jo, mindo na kuhabarisha bro. Some people come in and go, things you already know. Maybe you've been here before, so where's it like you fool? Push, push, open doors, not enough. Need it more, niko rough, niko storm. Toa road, tena pro, kata shingo chainsaw. Ma uwa sama, we go.
Congratulations, my friend. Congratulations. My
make you sing for me.
The pop champagne, make it toast to life. Work hard, play hard, work hard, live your life. Bang, take five now. Take five now. Take five now. Take five now.